sina ningali mjingea nyumba uu nyumba kwenda nge kupali pia sauti sina ningali mwimbia rumba uu rumba iye sindi mbali minoso na ulimo tina ni maji ya shingo nyuma nyuma kamgambo natamani ni mwambi inaogopa michambo najipa moyo mawino sute ya peno ninataka niwe naye
hata wanitezo
waseme mimi roho kumwacha no siwezi nimeridhia ndiye namba moja wengine watangoja kusema no siwezi ninaumia pale napomona
mandelele mandelele
taka niwe naye
atawa nitezo.